Wolentombi isunquma
isunquma
Wolentombi isunquma
isunquma
Wota
yesabuthi
isunquma
yesabuthi
isunquma yesabuthi isunquma
yesabuthi
isunquma yesabuthi ngiqhunywa kakhulu
yesabuthi isunquma
yesabuthi isunquma
yesabuthi isunquma
wolentombi isunquma
isunquma
yalala kanjani yalala nabafana yavuka ekuseni yaya emhlangeni
yalala nabafana yavuka ekuseni yaya emhlangeni
yalala kanjani yalala nabafana yavuka ekuseni yaya emhlangeni
yalala nabafana yavuka ekuseni
Wait, don't be the same. Get in, can't deal and get in.